Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi baradishakwe basangira ngendo banyamuryango bishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje dukomeje ibiganiro byacu ku nkundura yo kwibohora kumwirabura iki kikaba ari igice cya gatatu nkuko mubyibuka uri ibi biganiro twari kumwe na Dr. Nkiko Senyimana na Bwana Blaise Nicyo Ribera kuri mikro ya 6 musanga mfura tudatinze mwiriburiro ndagira ngo abatumire bacu babasuhuze banabifurize Noheli nziza mpereye kuri Bwana Blaise Nicyo Ribera.
Murakoze, ndabashuhuje shuje abatwumva bose, murakoze.
Dr. Nkiko Senyimana,
ndabashuhuje bavandimwe musanga mfura 6 na Nicyo Ribera Blaise, mwiyangire. Ndasuhuza kandi abarwanashyaka b'ishakwe n'abakunda ishakwe Rwanda Freedom Movement, abakunda abanyarwanda, abakunda u Rwanda, abakunda Afurika n'abakunda abanyafurika.
Nanjye mboneyeho umwanya wo kongera kubasuhuza mukomere kandi ndasuhuza n'abandi bose nyine bumva ikiganiro cyacu nk'uko n'abasuhuje hejuru. Mbifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'2021. Tugiye rero gutangira ikiganiro cyacu inkundura yo kwibohora kumwirabura. Iki kikaba ari igice cya gatatu. Nkaba ngira ngo mpijambo Bwana Blaise Nicyo Ribera, ari nawe mu by'ukuri wagize uruhare rukomeye cyane muri ibiganiro. Bwana Blaise Nicyo Ribera, nshimira ibitekerezo bikomeye yatugejejeho. Ndagira ngo muhe ijambo ahite atwibutse ibyo twavuze ubushize kandi duhite dutangira n'ibyo uyu munsi. Bwana Blaise Nicyo Ribera,
murakoze cyane. Ntatindiye abatwumva, uyu munsi turareba ku mibonano cyangwa imihuro yabaye muri 2023. Twabona umwanya tugakomeza tureba yabaye na 2021, tukabona igihe tukareba niyabaye muri 2023. Ariko mbere yaho ndibutsa ko kuba zumva iki kiganiro wenda aribwo bwa mbere, nifuza kubagezaho ibyo twari twabonye ubushize tugitangira iki kiganiro. Twari twabonye rero ko iyi mihuro y'abirabura yatangiye mu 1900, itangijwe n'uwitwa Sylvester Williams uvuka mu gihugu cya Trinidad. Tukaba twarabonye ko uyu Williams kugira ngo iki gitekerezo kimuzemo atari ibintu yarose, byatewe cyane cyane no kuba n'amateka yarasanzwe nk'umwirabura, yarasanzwe amurimo yaramuvukiyemo, ariko cyane cyane no kuba akiri umunyeshuri yigeze guhura n'umwana w'umwami uturuka muri Ghana y'ubu ngubu, icyo gihe bayitaga Gold Coast, wari waraciriwe aho muri Trinidad, nk'uko Musinga yari yaraciriwe hariya muri za Congo Belge. Uwo mwana rero mbese yari urungano rwe bariganaga, barahuye amutekerereza mbese iby'amateka yo muri Afurika. Kera kabaye yaje guhura uyu Sylvester Williams, yaje kongera guhura n'abandi banyafrika ubwo yari umunyeshuri I Londres yaje guhura n'abanyeshuri n'abandi banyeshuri bavuye muri Afrika y'Amajyepfo muri Afrika y'Epfo ndetse no muri za Ethiopia abo bose bagiye bamuganiriza mbese ku mateka y'abirabura bo muri Afrika nuko bibayeho ibyo rero abitaranyije nawe n'amateka ye nk'umwirabura wo muri Trinidad wari ugisohoka mu bucakara mbese byaje kumuha igitekerezo cy'uko yahuza abirabura bakaganira ku bibazo byabo nibwo yaje gushinga ishyirahamwe yise Association Africaine kera kabaye ryaje guhinduka Association Panafricaine nyuma y'iri ya nama nyine yateranyije mu 1990 ibyo rero nyine buhoro buhoro murumva ko icyo gitekerezo cyari cyaramwicengiyemo rwose cyo guhuza abirabura kugira ngo baganire ku bibazo byabo kandi barebe ukuntu babibonera ibisubizo muri iyo nkundura nyine yo kwibohora ubwo nibwo nyine icya gitekerezo cyo gukoresha inama rusange yise conférence panafricaine yiteranya kugira ngo abo bantu bose bahuriremo ibyo rero yarabikoze iyo nama ayiteranya nyine mu 1990 ndumva yarabaye hagati y'itariki ya 23 na 20 na gatanu ubwo rero hagati urumva ko iyo nama ikintu rwose ikintu cya mbere na mbere yari yibandagaho intego yayo kwari uguhuza abirabura kugira ngo baganire ku bibazo byabo banabifate imigambi n'ingamba z'ukuntu nyine bakwibohora birumvikana ko nyine banavugiyemo ibibazo byo kuba birebana n'imibereho yabo irebana ni mbese n'amikoro ni ukuvuga ubukungu imibereho myiza isanzwe ya rubanda niba ariko twabivuga ibibazo bahuraga nabyo muri icyo gihe by'ivangura byo by'irondakoko byo akarengane no kwicwa kw'abirabura byakorwaga icyo gihe kuko icyo gihe murabona kuba twumva murabona ibintu ubu biba muri Amerika umupolisi ashobora kurasa umwirabura baba bahuriye mu muhanda yaba ari mu busitani bwiwe mu rugo yaba ari mu nzu iwe mu rugo yaba ari mu isoko arimo kwihahira aho ariho hose ashobora kurasa umwirabura kandi ntibigire icyo bimukoraho kandi byitwa ko ubu turi mu bihe abantu bafite uburenganzira turi muri demokarasi n'ibiki muri icyo gihe ho rero urumva si n'umupolisi gusa n'umuturage uwo ari we wese yashoboraga gukora icyo ashaka niyo mpamvu icyo gihe hariho ibyo bitaga lynchage ni ukuvuga umwirabura wese aba umuzungu yabonaga mu muhanda yashobora gutabaza abandi bazungu bakamufata bakamumanika ku giti ibyo twarabivuze hari naho usanga rwose iyo bamaraga kumanika gutyo batangiraga kumwigabanya umwe akuraho ugutwi undi akuraho urutoki undi akuraho ikirenge mbese ibyo byose ngo ari urwibutso batwaye ibyo rero byose ni bimwe mu byo iriya conference panafricaine yo mu 1990 yagerageje kuvugaho ubwo rero iyo nama irangiye ubundi hari hateganyijwe mbese uko bigaragara nuko hemejwe ko buri myaka ibiri izo nama zajya zikomeza kubaho. Ariko ikibazo hari akabazo kaje kuvuka kuko hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda ya mihuro yahagaze kuko ubundi hari inama yari iteganyijwe muri igihumbi kimwe magana abiri muri igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri yari iteganyijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indi iteganyijwe muri igihumbi kimwe magana cyenda na kane iteganyijwe muri Haiti. Izo zose zarahagaze kubera impamvu nyinshi, ariko iz'ingenzi muri zo ni uko amikoro yabaye makeya kubera ko abateguraga izi nama abo birabura nibo bishakagamo amikoro. Hagati aho ngaho rero amikoro yabaye makeya kubera iki? Kubera ko ab'ingenzi muri ba bandi bari bateguye iyo nama, ni ukuvuga Sylvestre Williams, Sylvain Benito, Antenor Firmin, Blyden, Booker T. Washington, n'uwitwa McNeil Turner. Abo bose twababonye tugitangira rwose twerekana ko aribo bagabo b'ikubitiro mbese b'inkomarume batangije iyi nkundura yo kwibohora. Abo bose rero baje kwitaba Imana hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe na cumi na gatanu. Ibyo rero byatumye nyine mbese bica intege iyo nkundura, ubwo ngubwo nyine mbese bitangira gucumbagira umuntu ku buryo mu bantu bari baragize uruhare muri ya nama yo muri igihumbi kimwe magana cyenda, uwasigaye mu bari ingenzi nyine bagaragara ni ntuza ni Dubois, Dubois. Ubwo rero kubera ko ari wari usigaye, birumvikana ko yabaye nk'aho mbese yongera gutangira bundi bushya kugira ngo mbese arebe ukuntu yahembera urumuri rwari rwacanywe, ariko rwari rwatangiye kuzima nyine kubera bariya bagabo nyine bari bitabye Imana. Mbese ubwo ngubwo yabaye nk'aho atangira bushya kugira ngo yongere aruhembere izo nama zongere zikomeze. Ariko hagati aho ngaho akaba hari indi mirimo yari afite, cyane cyane yari ashishikajwe nawe kureba ukuntu abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika makanya twanavuze ibibazo bari bafite byo kwicwa buri kanya hato na hato muri Amerika hose. Ubwo nawe yararajwe ishinge no kuba kureba ukuntu yabasunganya kugira ngo mbese barebe uko birengera. Ubwo nibwo mbese mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatanu niba nibeshya yashinze iriya NAACP, ndumva ari National Association for Advancement of Colored People, ndumva ari cyo bishatse kuvuga Association Nationale pour l'avancement des peuples de couleur, ndumva ari cyo bishatse kuvuga. Urumva kubitegura byamutwaye igihe ku buryo rero
mu kinyarwanda ubwo umuntu yavuga ko ari ishyirahamwe ryo guteza imbere abirabura.
Muri icyo gihe habayeho utuntu twinshi kubera ko nko muri igihumbi kimwe magana cyenda na cumi, kubera ko hagati aho ngaho hagati ya Washington, Booker T. Washington na Dubois hajemo utuntu tw'udushyamirane. Ubushize navuze ko Dubois ari umuntu mbese ntabwo yarashobotse cyane n'umuntu washaka kuburi giye kwikururiraho ikiringiti ubwo rero ntabwo hagati ye na Washington ntabwo ibintu byakunze kugenda neza ku buryo mu 1910 mbese umwaka umwe mbere y'uko uyu Washington yitaba Imana we yatangiye gukora ingendo mu Burayi asobanura uko abona ikibazo cy'abirabura kubera ko kuri ntuza kuri Washington ikibazo cy'abirabura we yari uwo twakwita integrationiste sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda na ariko Du Bois we yari umuntu elitiste ngo nabyo simbona ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda ariko wenda ni amagambo naboneka tuzabigarukaho ku buryo rero Washington we yaje gukora urugendo mu Burayi kugira ngo ajye gusobanura uko we nyine yumva ikibazo cy'abirabura muri 11 Du Bois nawe mbese muri iyo ntuza muri uko guhangana gupingana nawe ajya mu nama hari inama yabereye i Londres inama yitwaga Congrès universel des races yari yarateguwe n'abazungu umuntu yakwita progressiste ubwo nawe ajyayo mbese gusobanura ibye ubundi Du Bois ni umuntu wari hafi cyane y'abazungu ku buryo nawe mbese amfite mu mutwe we Du Bois kubazasoma ibitabo yanditse hari aho bazabibonamo amfite nawe yiyumvagamo nk'umuzungu ariko nyine ukomoka kubirabura ndetse ntuza Garvey bari bahanganye cyane yavugaga ko que Du Bois avuma uturasi dukeya tw'ubwirabura tumurimo urumva kubera ko Du Bois nawe yitaga Marcus Garvey ingagi donc ni abantu bari bahanganye cyane ariko Du Bois yiyumvagamo cyane cyane ubuzungu kuruta ubwirabura ku buryo mbese nibyo yakoreraga abirabura kwari nk'ibi by'abazungu nyine biyita ari philanthrope ibintu nk'ibyo ubwo hagati aho ngaho mu Washington yaje no kuorganiza gukoresha inama yise Conference Internationale sur la situation des noirs abifashijwemo n'abantu bari bafite icyo bise entreprise panafricaine transatlantique yari ndumva yari y'abagore bari bafite gahunda yo gushinga amakompanyi muri Afurika babinyujije mu cyo bitaga African Union Company ubwo rero hagati aho ngaho intambara y'isi iba iraje ibyo byose ibishyira hasi ba bantu bimena twabonye benshi muri bo bitaba Imana donc bituma za nama nyine zari ziteganyijwe zitaba kugeza mu 1919 na 19 hari akantu tutavuze ubushize naje gusanga byaba byiza ko nkavuga kugira ngo abakurikirana ibi biganiro mbese bumve neza ukuntu ibi bintu by'inkundura iyi panafricanisme yagiye yivuriwa kugeza uyu munsi nicyo nakwita ingaruka cyangwa impact iriya conference yo muri 1990 yagize muri Afrika nubwo nta banyafrika benshi bayijemo iyo impact mu byukuri nuko en fait byaje gutuma abanyafrika no kuvuga abari bahumutse abari bajijutse bibaha nabo ikizere twabonye ko iriya ntambara yo muri Haiti yagihaye ikizere abirabura cyane cyane abari muri biriya bihugu nyine byarimo abacakara kuko mbese inkuru yayo nibo zagezeho ntabwo zageze ku Banyafurika noneho rero iyi nama yo muri 1990 nayo kubera ko noneho yageze ku Banyafurika nayo yaje kubagiraho mbese hari ikintu cy'impinduka byabagezeho cyane cyane mu mitekerereze kubera ko tugomba kwibuka ko mbere yuko iba muri 1990 Williams wayiteguye yahuye na Banyafurika bavuye muri Afurika y'Epfo bavuye muri za Ethiopia wa mwana yahuye nawe muri Trinidad abo bose bakamutekerereza ambese amateka ya Afurika ibyo byaje kumuha nawe intuza amatsiko yo kujya gusura Afurika yarayisuye rero yaje kujya gusura Afurika y'Epfo ubwo rero noneho amaze kwisura na niriya nama nyine yo muri 1990 yabereye tubyibutse nabyo hariya Westminster byatumye mbese abirabura biminjiramo akantu mbese bumva ko kuba abirabura barimo guhura barimo guterana bakavugana ibibazo byabo wenda hari nabo bashobora kugira icyo bakora niho rero ndumvushije twarabivuze niho uwitwa Isaka Seme wo muri Afrique du Sud yaje gufata ijambo muri Université ya Columbia muri 1996 aho diskuru yafashe yise ubwijajare bw'Afrika regeneration africaine birumvikana yavuzemo ibibazo nyine byo muri Afrika y'Epfo ndumva diskuru ye iri mu nyandiko wenda tuzashyira kuri site yacu mu nyandiko yitwa Le Mouvement Panafricaniste ndumva abazabasha kugera kuri iyo nyandiko diskuru ye bazayibonamo muri 1998 hari umunyanigeria witwa Bandere Omoniyi wanditse igitabo hanyuma ubwo uriya igitabo yanditse ntabwo nkibuka titre yacyo ariko ni nyibuka bwo ndaza kuyitanga ubwo muri Liberia no muri Gold Coast Ghana y'ubu ngubu aba abari abanyabwenge abari bahumutse muri icyo gihe nabo muri iyo myaka nabo batangiye mbese kuvuga Blyden yandika ibitabo ndetse mbese asa n'uwanima ikintu cyo ikiswe nationalisme pana negre muri 1911 nibwo habaye ya Congrès universel de race navuze wari secrétaire d'état wo muri Liberia witwa Johnson yayijemo atangira mbese ahavugira ku mugaragaro yamaganira ku mugaragaro ubukoloni bw'Abongereza na n'ubw'Abafaransa urumva muri icyo gihe mbese iriya nama yo muri 1900 yatumye abirabura batangira rwose batinyuka bagira biha ijambo batangira kuvuga hari umupasiteri wo muri Nigeria mu cyo bitaga Mission du Delta du Niger nawe watangiye kuvuga ati abazungu mugomba kubaha abirabura mugomba guhagarika kubasuzugura no kubafata nk'aho atari abantu nk'abandi nuko ibyo bintu byose mbere y'iriya nama ya 1900 ntabwo byabagaho nta mwirabura watangiraga kuvuga ubwo ni nabwo muhari uriya John Tengo Jabavu na Walter Rubasana batangiye abona bo muri Afurika y'Epfo batangiye kwamagana ibyo abazungu bakoraga muri Afurika y'Epfo byo gucamo ibice abirabura hari abo bahitamo bakabaha ubwigenge bwa nyirarureshwa ibintu nk'ibyo ubwo ni naho muri 1912 ikiswe SANNC cyaje kuvamo ANC muri 1923 cyashinzwe na Nuriya Dube nabo bari bafatanyije ubwo muri 1920 muri Afurika y'uburengerazuba hariya muri za Ghana naho havutse ishyaka ryiswe National Congress of British West Africa donc ibi byose byabayeho kubera nyine iriya nama yabaye muri 1900 yahaye ijambo abirabura mbese abirabura barakangutse biha ijambo ubwo rero hagataho ngaho intambara yo muri intambara ya Afurika y'isi yose ya mbere yaratangiye abirabura benshi bayoherezwamo ku buryo nko hano mu Bufaransa uwitwa Blaise Diagne tuzabona turi bubone mu ruhare yagize rubi ntabwo ari uruhare rwiza yagize uruhare rubi yagize muri iyi nkundura yakoreshejwe mu kumobiliza abanyafurika ngo baze kurwanira Ubufaransa Dubois nawe yagize uruhare runini cyane mu kumobiliza abirabura muri Amerika kugira ngo baze kurwanira abanyamerika urumva ni abantu bakoreshejwe kubera ko cyane cyane ko yaba Blaise Diagne yaba Du Bois aba bose bibwiraga ko abirabura mbese nibagira uruhare mu kurwanira uburenganzira bw'abazungu kubera ko izo ntambara zari z'abazungu ko wenda bazaduhura nyuma y'iyo ntambara bakabona ubwigenge n'ibiki kanini nabyo akenshi banabizezaga ariko ntabwo twakwibagirwa ko mu duce tumwe na tumwe twa Afurika nko mu gice icyo gihe bitaga Nyasalandi, ni ukuvuga hariya muri za muri za muri za Malawi, habayeho ikintu cya resistance. Abaturage rwose banga kujya muri ibyo by'intambara, baba bati ni intambara zanyu z'abazungu hagati yanyu, twebwe ibyo ntabwo bitureba. Kugira ngo rero bazibashoremo, byagombye bahagombye gukoreshwa ibintu bya strategy byo kuba byo kubareshya, mbese ubwo batangira gushyira mu nzego z'ubuyobozi abirabura kandi batari basanzwe barimo, batangira guha mbese gushyira mu ntera umuntu yavuga ziyubashye bamwe mu muri ba indigene, bituma mbese ubwo bamwe mu birabura n'abakoraga ibyo bya resistance bavuga bati wenda tugiyemo na
indigene ubwo ni ukuvuga nk'abenegihugu cyangwa
abasangwabutaka.
Abasangwabutaka yego. Nagira ngo tu yende urangize iyo nteruro, hanyuma Dr. Nkiko Nsengimana akunganire. Urangize interuro waruteruye hanyuma akunganire.
Wenda kubera ko byarebaga iki gice cyose cyo mu cya 900 hari hashize nk'utugingo tubiri cyangwa dutureka nturangize noneho
akomeze birangize rwose rangize iyo ngingo.
Nta kibazo rwose, turangize iyo ngingo yego.
Ubwo rero icyo nashavu nuko nubwo abirabura nyine bashowe muri iyi ntambara bakarwanira abazungu n'ibiki, baranabijeje nyine ko bazabihemberwa, finalement ntabwo intambara irangiye, siko byagenze, nta kintu babicyuyemo. Urugero ni nko ku ni nko urumva tuvuge nk'abirabura bo muri Amerika, isezerano bari bafite ni uko mbese kubera ko barwaniye izo ntambara, akarengane bagirirwaga muri Amerika ibiriya byarenshaje, ivangura bagirirwaga bizarangira, intambara nirangira bizarangira. Nyamara siko byagenze, cyane cyane ko intambara irangiye, haraho tubona uwari sekreteri wari umunyamabanga, mbese ni ukuvuga ngo uwari minisitiri w'ibirebana n'intambara muri icyo gihe witwa Newton Becker, yohereje amato yo kuza gutahura abasirikare b'abirabura b'Abanyamerika 40,000 babajyanye muri Amerika. Ayo mato yagiye agaragiwe n'andi mato y'intambara, ayo afite amabwiriza yuko nihagira umwirabura n'umwe muri ayo mato ukopfura bahita bayaruha. Ayo mato y'intambara yarayagaragiye ahita ayarasa akayaruha. urumva nta kuroha abantu 40,000 byose ntabwo byari bibateye. Nyamara Du Bois we ubwo nyine yakoraga ibyo bya kampanye mu ntuza mu basoda mu birabura kugira ngo bajye kurwanira, we nyine yarabizezaga ko ibyo bintu bizarangira, byo guhutazwa, byo kurenganywa, ibintu nk'ibyo. Ariko kubera ko hari intambara nyine yari isi yose, hari n'ibyifuzo bya mbese yaba Du Bois n'abandi bari bafatanyije bari bafite kuri Afurika, ibyifuzo byabo kuri Afurika ubushize twari twabivuzeho nuko intambara nirangira hazashingwa leta nini cyane mbese abirabura bazisangamo bakigenga bakisanzura nta kibazo bafite. Iyo leta rero yagombaga kuba irimo igizwe na koloni zari zimaze kwamburwa Abadage, wongeyeho Kongo y'Ababiligi, wongeyeho na za koloni za Portugal. Donc on va Angola, Mozambique, Congo, hanyuma ukongeraho na za Togo, Rwanda, Burundi, Tanzania. Ibyo byose kuri Du Bois nabo bari bafatanyije bifuzaga ko mbese byahita byegurirwa abirabura bagashingamo leta nini cyane bisanzuyemo bakaza mbese nabo bakigenga bakashinga inganda ibintu nk'ibyo. Gusa rero ikibazo nuko yakomeje kugira icyo cyizere mu by'ukuri kugeza ubwo muri 1919 nyine aje kuvumbura ko za koloni z'Abadage abatsinze intambara nyine abafaransa abadage abongereza abanyamerika n'ibiki babyigabanyije mu ibanga. Nuko rero birumvikana ko byaramubabaje ariko nta kindi bashoboraga kubikoraho. Ubwo ngubwo nibwo nyine yatangiye gutegura noneho we ibyo yise Congrès panafricaine zatangiye mu 1919 ubwo nazo zari zifite izindi ntego ziyongera kuri za ntego zo muri conference yo mu 1919. Ndumva narangiriza aho ngaho gusa icyo nakwibutsa nuko icyo nakongeraho wenda nahe navuze ubushize nuko hari utundi twa organisation duto duto ya twari duhari twari dushyigikiye natwe twari dufite icyo kintu cy'amarere cya ambition yo kugira uruhare nyine mu nkundura zo kuzabirabura zo kwibohora hariyo bitaga Ligue Internationale des Peuples Noirs hakaba niyo bitaga Ligue Amit ariko iyi Ligue Amit ya mu byukuri ryari ishami rya Unia ya Marcus Garvey. Ubwo mbere yuko nkomereza kuri Congrès yo muri 1919 ubwo nabandekeye ijambo nk'iki.
Urakoze cyane Bwana Blaise Nicyo Ribera kuri ibi bisobanuro watanze kuri ayo mateka ya kiriya gihe hariya mateka yarakomeye cyane n'akaga abirabura bahuye nako. Nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana akunganire aho wari ugeze.
Murakoze ndumva Nicyo Ribera avuze ibintu rwose twa byose yabivuze. Ikintu yenda nishobora kongeramo gutsindagira ni iriya Kongere wa mugani y'igihumbi 1900 kuko ibirebye niyo yatangiye nyine rwose nk'uko twabivuze niyo ureba yabaye imbarutso nyayo ituma ababirabura bavuga yuko bagomba kwishyira hamwe bakakora bakubaka ikintu kimwe kugira ngo bashobore kuba abantu nabo bafite uburenganzira nk'uko abandi bari babufite bari babufite. Icyo ni ikintu mbona gikomeye iriya Kongere y'igihumbi na 1900 rwose umuntu ubishoboye yose ushaka gutangira ibintu bya panafricanisme yarebera yareba ibintu yagezeho icyo gihe ya amatangazo yakozwe icyo gihe niyo yerekana rwose kuntu abirabura bari bamaze bishyize hamwe bakavuga bati ibi bintu nibihagarare ntabwo dushaka yuko umuntu akomeza kurebwa ukurikije uruhu rwe gusa utarebye agaciro ke utarebye ibitekerezo bye utarebye ubwenge bye utarebye imirebere ye y'isi y'ubuzima n'ibindi bati bavuga ibintu bikomeye cyane bati nibihagarare nibihagarare turashaka yuko abirabura badakomeza kwicwa ngo bashire ngo nuko barimo kwiruka nka nyine inyuma nyuma ya zahabu nkuko amaze kubivuga yavugaga Gold Coast ha ibyo bintu nibihagarare buri wese buri muntu wese yubahwe cyane cyane buri mwirabura yubahwe bareke kukurumva abantu babagarara abacakara nyine cyangwa bakora hirya hino ingo zari zarasenyutse kuko ntibazibagamo n'ibiki icyo kintu baragihamya barakivuga bati ihagarare yo kubona umuntu yuko ngo uruhu cyangwa imisatsi nibyo bigize umuntu kandi umuntu ari ubwenge afite ari umutimanama we ari imitekerereze ye y'imibereho yo guha agaciro ubuzima arimo ikindi bati byaragaragaye yuko kiriziya ni kiriziya gatolika niyo yari ikomeye cyane niyo rwose yabaye agakingirizo niba ari agakingirizo nakwita agakingirizo yego niyo biragaragara yuko ku kuntu ubukungu bwa Afurika ku kuntu ubucakara bwabaye kubirabura biragaragara ko ari kiriziya gatolika yaje imbere yabyo ije nyine gukorera kugira ngo abo bantu nyine bavuye mu Burayi nyine babakire ariko babikorere yuko basuzuguje agaciro kabirabura bati ibyo bintu nibihagarare iyo kiriziya igomeza kwihisha inyuma ivuga ibintu bidafite aho bihuriye n'imikirire yabo n'imikirire yabo babwira bati ubwongereza nabwo nibo bwirirwa buvuga buti turi aba mbere batumye yuko abirabura bidagadura ariko wabireba ngo bagire uburenganzira ariko ugasanga ntacyo bakora kugira ngo amakoloni bari bafite muri Afurika cyangwa se no muri mu bitaga les index occidental kubona nabo ntacyo bakora ati nyamuneka turabasaba yuko koloni zo muri Afurika koloni zo muri end occidental mureba yuko zongera nabo bagira agaciro bavuga ibintu byinshi bavuga ubufaransa bavuga ubudage berekana bati mufite ingengabitekerezo mugenderaho nimuyerekane bigaragare noneho mwerekane yuko umwirabura angana n'umuzungu umuzungu angana n'umwirabura kandi ko buri wese afite yuko yagena ubuzima bwe nawe akabaho nk'umuntu bya muri Congo ndumva nabyo wabivuze turashaka yuko haba leta ya Congo yigenga yaba rwose leta nini yabirabura kugira ngo abirabura nabo nyine bahagire agaciro ibintu muvanamo byo gukomeza kuba inyungu byo gukomeza kuba inyungu y'ababirigi n'abazungu bandi bose ati ariko ibyo bintu bikorwe bigirira akamaro abanyagihugu bakavukire umugani wa Masaba nk'uko yavugaga baka yuko muribuka ikibazo cya Ethiopia cyari cyabaye ku gihe cya Menelik bati hari ibihugu bitatu byari bifite ubwigenge muzi ko ari Ethiopia bitaga Abisini Haiti na Liberia hari na Maroc ariko Maroc kuko ndumva yo ntabwo
oya yari Maroc yari kiri sotutera nayo ibyigenga byari bitatu gusa
nibyo bivuze kuvuga rwose bati turashaka yuko ibyo bihugu ko ari bitatu byo bahirwa mu independence yabyo byubahirwa ko nta muntu ugomba rwose gushaka kubihirika ngo abivuze kwiyubaka nkuko tubivuge nanone muzi ko Haiti Ethiopia nyine bwo murabyumva na Liberia nkuko twabivuze ubushize Abisini mu gihe cya igihugu kitarigeze gikoronizwa na rimwe kandi cyakomeje umuco urebye wa Egypte ya kera abantu bari bayifitiyeho icyo kintu kwa gashema k'imyaka arenze 400,000-500 ibyerekana ko Afurika nyine mbere yuko itebwaho intambara nta muntu wayisumbyaga ubwenge ahari ho hose haba mu iyobokamana haba mu buhanga bw'ukubaka haba mu ibintu byo by'imibare n'ibindi byinshi murumva rero ko Abisini Ethiopia ubushize twarabibabwire iyo abirabura bavugaga Ethiopia byavugaga Afurika Haiti nabyo twarabivuze murumva kuko niyo yabaye igihugu cya mbere cyakoze rwose intambara ku gihe cyaba Toussaint l'ouverture na ba de Saline bakora pe banesha ingabo z'Abafaransa banesha ingabo z'Abongereza abantu z'Abaspanyoli n'iz'Abaportugal barigenga numva rero hari ku Banyafurika ukuntu batekereza Haiti batekereza Abisini Ethiopia cyangwa se Liberia bajemo hari abantu baje bavuga bati nangwa natwe tugiye mu baza kubaka igihugu cyabo bumva bigenga aho rero ha rwose ni iyo nama nk'uko yivuze koko ni inama ikomeye niko uvuga bati yamuneka ni twebwe tuzivana aha nta muntu uzahatuvana wundi nimutegereza kuko ko bizaba ntibizigera biba niyo mpamvu tugomba kwishyira hamwe ni nuza rero ikomeye cyane ni kongere ikomeye cyane nk'uko twabivuze iri hagati mbese urebye ni ipfundiko rikomeye cyane rivana Afurika mu bucakara no mu gikoroni noneho rero batangira ibi bitekerezo byo kureba uburyo bashobora kwigenga ntabwo wabona muri 1990 ntiwabonamo yuko bavugaga ngo barashaka independence zuzuye ntabwo ari biko ntibyavugwa gucyo gihe ariko ibitekerezo byose byo yo kugira ngo abantu bagire agaciro yo kuba abantu batekerezwa nk'abantu bafite uburenganzira nk'ubw'abandi nk'abantu bafite ibihugu byabo ku bihugu byabo bibona agaciro ntibibe ibyo baza gusoroma mu bigendera bavuga bati mu turashaka yuko ibyo mukoramo mugenda musigira mu bikorere agaciro k'abagituye mu kuyikorera gusa abo abaza gusahura iyo ntuza rero irakomeye cyane rwose iyo kongere muri 1999 yumva yavuze n'izindi zashoboye kuba avuga ibibazo byabaye hagati ya iyo muvuma muri hagati y'igihumbi kimwe na magana cyenda n'igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda yenda kandi nakongeraho kandi uretse utwo tubazo twagiye tuboneka hagati yabo hari ikindi kibazo cyabaye impamvu nanone izo kuko ubundi bavugaga yuko bazajya bakora buri myaka ibiri bayikorera ahantu hamwe bakavuga
ubundi
mu Burayi ubundi bakareba uko ikorerwa muri za ntuza z'amakoroni gutyo gutyo ntibyashoboka ariko ikindi cyajemo nyine cyabaye ni uko intambara yahise itangira haje intambara muri 14 kugera kuri 18 murumva yuko ntabwo ntibashobora kongera guterana kuko hari intambara nacyo kiri mu bintu byadindije bisubiza ibintu inyuma ahubwo wa mugani ba Blaise Diagne wa wundi ugiye kubivuga mu kanya ashingwa niwe washinze kujya kuzana abasirikare abanyafurika kuza kurwanirira Ubufaransa urumva rero abantu benshi no mu bukoloni bo mu bihugu by'ubukoloni baje muri izo ntambara baza kurwana intambara zitari izabo kandi ibihugu byabo birimo gusahurwa baza kurengera ngo igihugu cy'Ubufaransa nuko byageze muri make ndumva nagarukira aho ngaho kugira ngo ukomeze ugiye muri kongere yo muri
19
ndumva murakoze
urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana nagira ngo Blaise asubirane ijambo abanza tumara amatsiko hari umuntu mwembi mwavuze witwa Blaise Diagne uwo muntu ni muntu ki ibikorwa yakoze nibihe byatumye mu mugarukaho inshuro ebyiri hanyuma tuzirikane kandi ko dusigaranye iminota 15 tukarangiza kino kiganiro ni ukuvuga Blaise nicyo ribera aze kuvuga ahina ijambo ni ryawe
okay murakoze Blaise Diagne ndamugarukaho mu kanya reka nongere nibutse mu magambo make cyane ibirebana na kongere nyine yo muri 19 ikaba ari ya kabiri nyine uvuye kuyo mu 1999 ku ya mbere nyine yabaye mu 1999 iyi kongere yabaye muri 19 ari ya kabiri nyine icyo nayivugaho kinyenzi nuko yararwanyijwe cyane nukuva ngo igitangazwa za serivisi z'Abanyamerika n'Abafaransa barayirwanyije nukuva ko ntabwo nyine birumvikana ntabwo abazungu bigeze bifuza na rimwe yuko abirabura bisunganya mbese ngo bagire icyo bageraho kandi ubwo banibukaga nyine yabaye mu 1999 ubwo rero mu by'ukuri context yabayemo nuko ubundi ku itariki ya 18 z'ukwa mbere muri 1919 hari hateganyijwe conference de la paix yagombaga kubera i Paris donc birumvikana hagati y'abiriya bihugu byari byararwanye intambara Du Bois rero yashatse kuririra kuri iyo nama kugira ngo nawe yoruganize iyo iriya congrès panafricaine kubera ko birumvikana ko hari ikibazo cy'uko abirabura ubundi muri rusange nta mikoro bafite yo kuba bakora ingendo ngo bicumbikire mu mahoteli n'ibiki, ariko noneho mu guteganya yuko hari abazaza, hari abirabura bazaza mu muri iriya conference de la paix, yashatse kubyuririraho kugira ngo nawe ategure iriya kongere ye nyine abashe kuyikoresha ku buryo nawe kugira ngo azabashe kuyizamo yagombye kugerageza kwitumiza muri conference de la paix. Yandikiye perezida Wilson amusaba yuko mbese yamushyira muri delegation yiwe. Perezida Wilson yatinze gusubiza ku buryo byatumye Du Bois akoresha andi mayeri, hanyuma aza kubona sinzi abantu baje kumuha kumugira umuntu yamwita ngukira bariya mbese nk'umuntu uhagarariye ibinyamakuru i Paris muri iyo nama. Noneho rero ubwo nibwo yaboneyeho aza i Paris, hanyuma ubwo hari ukuntu ageze i Paris yahise atangira kureba ukuntu yakora imibonano hirya no hino. Ubwo rero nibwo yahuye n'uriya Blaise Diagne agira na imibonano ni kitwaga Société de Protection des Aborigènes yo mu Bwongereza, agirana imibonano n'ikitwaga Société Américaine de Paix, agirana imibonano n'ikitwa Bureau International de Protection des Aborigènes, agirana imibonano n'ikitwaga Institut Géographique International de Bruxelles, agirana imibonano na Ligue des Droits de l'Homme i Paris, ndetse agira inkunga ya Madame Kalman Levy. Kalman Levy n'umugore ubu ntakiriho, bimvikana hari kera cyane, ariko yasize izina rye kubera ko ibitabo byinshi hafi ya byose byanditswe kuri Afurika, cyane cyane mu birebana n'ibintu bya sociology, bya sciences sociales muri rusange, byose byandikwa n'inzu y'uyu mutegarugori witwa Kalman Levy. Ndumva rwose abenshi mu Banyafurika baba bamuzi. Uyu mudamu rero niwe watizaga Du Bois, rwose yamweguriye uruganiriro rw'inzu ye kugira ngo yakiriremo abo bantu bose yagendaga ahura nabo, mbese kugira ngo bategure iriya kongere. Hanyuma yaje no kugira yaje no guhura na n'ikitwaga African and Progress Union, yari igizwe ni ishyirahamwe ryari rigizwe n'aba mbese abirabura abanyafurika n'abirabura baturuka muri za Antilles babaga i Paris, bari bayobowe n'uwitwa Edmund Fredericks. Ubwo rero nubwo nyine yakoze imibonano yose aba bose biyemeje kuyizamo, za serivisi nyine z'Abanyamerika n'iz'Abafaransa zabyitanimbitsemo cyane ku buryo rwose bashaga kubiburizamo, ariko ku bw'amahirwe n'imbogamizi nyinshi cyane inama iza kuba ku itariki ya 19 hagati ya 19 n'iya 20 zo muri uwo mwaka nyine wo mu 1919. Ubwo rero muri iyo nama hemejwemo yuko hazakurikiraho kongere yo muri 21, ariyo noneho tuza gusangamo uyu Blaise Diane. Blaise Diane urumva niyo muri 19 yari yayigiyemo. Uyu Blaise Diane rero akaba yari umudepite wa Senegal muri munama nshingamategeko y'u France. Ariko urumva nyine nk'umudepite wa Senegal wa koloni y'u France, birumvikana ko nyine yari igikoresho cy'abafaransa, abafaransa bamukoreshaga icyo bishakiye. Ndetse byaje kuba nk'umuco kugeza n'uyu munsi, ibikorwa byose byo kwishyira hamwe kw'abanyafurika rwose iyo abafaransa abazungu bashaka kubidobya bakoresha abasenegali cyangwa abo muri Cote d'Ivoire. Inama rero ubwo rero inama ya Congre iri ya Congre yo muri 1921 niyo tugezeho nyine yakurikiye yo muri 19 niyo tugezeho ni nayo twagomba kuvuga uyu munsi muri rusange. Icyo twavugaho nuko yabereye ahantu hatatu, yabereye i Londres, ibera i Bruxelles, ibera i Paris hagati y'itariki ya 28 z'ukwa 8 n'itariki ya 6 z'ukwa 9 mu 1921. Iyabereye i Paris mbese nayo nyine yateguwe na Du Bois. Icyo twayivugaho cyane nuko Du Bois i Paris mu kuza kwitegura yakiriwe n'umugabo witwaga Bayford Logan. Uyu Bayford akaba yari umusirikare w'umwirabura w'umunyamerika warwanye mu ntambara ya mbere y'isi yose, ariko irangiye we yisigarira i Paris. Ubwo rero Du Bois yateguraga nyine kuza gukoresha iyi nama yo muri 21 hari umudamu witwa Jess Fawcett wari redactrice w'ikinyamakuru cya iri association ya Du Bois NAACP. Uyu mu Jess Fawcett akaba yari yarigeze kuba umwarimu w'igifaransa uyu Bayford Logan. Ubwo rero uyu Jesse Fawcett niwe waje guhamagara, waje gusaba uyu Bayford yuko yaza kwakira uyu Du Bois aje i Paris kugira ngo amufashe mu myiteguro y'iyo nama yo muri 21. Ubwo rero iriya nama y'i Paris yabaye mu cyiciro cya gatatu mu by'ukuri, kuko icyiciro cya mbere cyabereye i Londres muri abbaye ya Westminster, hafi ya ntuza ya abbaye ya Westminster aho bita Central Hall niho yabereye. Muri iyi nama hari umunyanigeriya witwa Augusto, kubera ko mbese muri iyi nama abantu baravuze bati bon ni ubwa gatatu dukoze aya manama, ubu ngubu ni ngombwa ko dutangira gushyira mbese kuvuga ibikorwa bifatika tugomba gushyira kuri gahunda nyine bijyanye n'uko kuntu ko kwibohora. Niho rero umunyanigeriya witwa Augusto yatangiye igitekerezo cy'uko niba abazungu barakoresheje amanyanga ya makoloni y'Abadage ntibayegurire abirabura, igisigaye nuko noneho abirabura bo ubwabo bakwishyira hamwe bakagura ubutaka nkuko bahereye ku rugero mbese rwo muri Sierra Leone no muri Liberia kubera ko bari yaba birabura bazanywe mu ntuza muri za Liberia no muri za Sierra Leone bazanywe ku butaka abahabazanye bari abafilantrope baguze nubwo babiguze ku biciro bya nyirarureshwa ariko ni ubutaka baguze babazanaho nawe rero igitekerezo atanze nuko abirabura bakwishyira hamwe bakagura ubutaka bise bakagura ibihugu noneho bakaza kubituramo bakabishingamo inganda bakigenga Jesse Fawcett nawe wari muri iyo nama nawe atanga igitekerezo cyo kuba cyuko hatangirwa ibikorwa byo kurera gushinga amashuri yo kurera abagore abakobwa hose muri Afurika bakabigisha imirimo imyuga ubwo nawe yafatiraga urugero kundi mudamu witwa Kazeri Hayford wari warashinze amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwigisha imyuga abakobwa kandi uyu mudamu akaba ari umwe mu bagize uruhare mu guha mbese amikoro iziza organization mu kuorganiza aya ma kongre yose yagiye aba donc muri rusange rero abari bayirimo bagiye batanga ibitekerezo nyine by'uko by'ibintu babona bifatika byakorwa inama irangira ifashe imyanzuro yakubiwe mu cyo bise manifeste de Londres muri iyo manifeste hakaba ingingo z'ingenzi hakaba harimo kuba barasabaga ko mbese ubusumbane hagati y'abakoloni n'abakolonijwe muri Afurika igomba gukosorwa mbese abantu bakaringanira guca ivangura mu mirimo bishingiye ku mabara y'uruhu kurwanya ivangura ry'amoko muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbese urumva bagarutse kuri bya byo kubyasabwaga no mu manama n'amakongere yari yarabanjirije iyi ngiyi kubera kubirumvikana ibibazo byahoragaho ntabwo byari byarabonewe ibisubizo ni ukuvuga ko ari byo basubiragamo hanyuma igice cya kabiri cya kongere cyabereye i Bruxelles aha rero niho uyu Diane Blaise Diane niho yaje kwiyerekana icyo nakwibutsa nuko uyu Diane muri ibi bihe byose kuva akimara kugirana imibonano na Du Bois akinjira mu mitegurire ya manama kandi ni umuntu wari hafi cyane na ntuza na Clemenceau wari icyo gihe ndumva yari icyo gihe babitaga president du conseil hano mu France ba president du conseil ndumva bari nka ba ministre w'intebe donc birumvikana ko mbese yari yamugezagaho ibiba byose ibikorwa byose ubwo ubufaransa nabwo nyine bukamukoresha icyo bushaka byose ku buryo mbese Blaise Diagne ntabwo yari mu nyungu z'abirabura yari mu nyungu z'abafaransa muri rusange izi kongere zigitangira abazungu bahise batangira kuzinuganuga yuko ari z'abakomunisti cyane cyane ko ubwo hagati aho ngaho muri iyi myaka ya 2021 Marcus Garvey yari yaratangiye kumenyekana ariko kubera ko we rero nyine yari muri disikuru nyine ya rurangiza urumva we nta kintu yikopaga yari wo mu gifaransa umuntu yakwita radical byatuma mbese ubwo abazungu bose bumvaga ko abirabura kubera ko yari radical kubera ko mu by'ukuri niwe watoboraga agatomora akavuga ibibazo abirabura bafite n'ibisubizo bakeneye abazungu rero birumvikana ko bumvaga ko umwirabura uwo ari wese ari inyuma yintuza ya Marcus nubwo wenda atabigaragaza niyo mpamvu rero abirabura nka Blaise Diagne bashaka kwerekana ko bari ku ruhande rw'abazungu nabo bajyaga nyine mu rundi ruhande nyine rw'ubuheza nguni ku buryo rero iyi nama yabereye i Bruxelles Blaise Diagne niwe wayifunguye ayifungura avuga ko itagomba kuba urubuga rwo ku mbese urubuga rw'abakomuniste baza kuvugiramo ibibazo byabo amaganya y'abirabura ibintu nk'ibyo muri iyo nama hari umukongore witwa Panda Farnana akaba azwi nk'umukongore wa mbere mbese wari ufite impamyabushobozi ikomeye mu bintu bya agronomi afashe ijambo asaba yuko Ububiligi bugomba ku mbese ku kwigisha kurera mbese abanyekongo mbese ibintu bibafitiye akamaro ni ukuvuga ubuganga kwigisha abarimu kwigisha abayobozi bo mu nzego zinyuranye mbese ku kubaha ubuyobozi butuma buba autonome ku buryo rero kuba ababirigi barabyumvisemo nko kuba ari nk'ikintu cya disikuru yo kwivana mu buretwa bwabo ubwo nawe nyine bahise bamushyiraho icyo cyapa cy'ubukomuniste ndetse bimwe mu binyamakuru by'umubirigi byandika bivuga ko ari ku isiri rya Unia ya Marcus Garvey kandi batanaziranye wenda muri icyo gihe ashobora kuba yari ataranamumenya aho noneho ntuza aho byaje kugira irudubi nuko aho Du Bois afatiye ijambo muri iyi nama hari aho yaje mbese ku gusobanura yuko mbese ubukungu muri Afurika cyane cyane ubutaka muri Afurika butagomba kwikubirwa n'abakoloni gusa ahubwo ko bugomba mbese kuba kugengwa kubajere niba nabivuga gutyo n'ikintu gihuriweho n'abo bazungu ndetse n'abasangwabutaka muri disikuru ye yakoresheje ijambo common noneho rero umuntu yahindura mu gifaransa common noneho rero kubera ko Diane atari azi igifaransa yumvise iryo jambo common we yumvamo komunisti ariko ashobora kuba wenda yaranigijije nkana ku buryo rero yuririye kuri iryo jambo mwibuka ko yatangiye niwe wafunguye inama ayitangira avuga ko bitagomba kuba iby'abakomuniste noneho yumvishije iryo jambo rivuzwe na Du Bois kandi kuva rugikubita kuva bagihura n'ubundi batarigeze bumvikana abyuririraho mbese azambya inama ku buryo yakoze ku buryo imyanzuro yavuye muri iyo nama batayisinye mu byukuri ni ukuvuga ngo iyo nama yagombaga kwa gushimangira ya myanzuro yo muri manifeste ya Londres noneho rero ntuza Dianywe abyitambikamo akora ku buryo mbese ya myanzuro ya Londres itaba adopte hano mu nama nyine yabereye mu Bubiligi ubwo iyo nama mu Bubiligi rero yagomba gukurikirwa n'igice cya gatatu cy'imihuro cyagombaga kubera I Paris ni naho n'ubundi cyabereye ku itariki ya 4 n'iya 5 muri 20 ku buryo rero muri iyi nama yabereye I Paris Diane yazanyemo amatiku cyane ku buryo yaje kutuma mbese aba francophone bose bari bayijemo harimo nyine n'abantu bo muri Antille mbese basa naho basa naho babishingukamo yazanyemo itiku ku buryo aba francophone batangiye kubwira Du Bois yuko nubundi nta wamutumye kuza kuvugira abirabura bo muri bo muri Amerika ko donc nta legitimite afite nimwe yo kuza gufata ijambo aho ngaho mbese ubwo ngubwo bituma bashwana inama irangira nabi batangira kumuvuga ko nta burenganzira afite bwo kuba yajora ubukoloni bw'Abafaransa donc mbese ubwo ngubwo Diane akora ku buryo nyine ntuza dialogue yari yo yose discussion yari yo yose ihita irangirira aho ngaho ku buryo ubwo yanatangiye nyine no gukora ku buryo atangira ibintu by'ubugambanyi byo kugira ngo mbese birukane Du Bois mu Bufaransa mu bintu by'iteshwa gaciro nubwo atari ko byagenze kuko byahaye kame igihe Du Bois yo mbere yo kugenda yo gusiga ateguye ishami rya association panafricaine mwibuke ko mu bushize twavuze ko muri iriya nama yabaye mu 1919 Du Bois yashinze ishyirahamwe yise association panafricaine muri 2021 rero iyi nama y'I Paris irangiye nubwo yarangiye nabi yahavuye amaze gushyiraho ishami ryayo I Paris asiga arishinze wari umudepite wo muri Antille witwa Gracien Candace afite nk'igisonga yari afite Logan Bayford wa wundi twabonye wamwakiriye akiza I Paris harimo n'uwitwa Isaac Beton harimo n'uwitwa Mortenol alors uyu Mortenol hari abantu benshi batamuzi kubera ko nyine abazungu buri gihe icyo bakora ni uguhora bahisha amateka yacu uyu Mortenol ni umwirabura ukomeye cyane
Kari wamugiraho nagira ngo tugaruke gatoya kuri ya Blaise Diagne nda haraho bavuze ko yavuze ngo koma akumva ku community uti yarabyi ngo noneho arazamuka ajya mu birere nagira ngo mubwire yuko ntabwo ari ukwirengagiza n'iki ni umuntu ibyo yari arimo yarazi imisiyo afite se afite rwose ntabwo ari nuko barwanyije nyine Dubois bavuga bati wowe n'ubundi uhagarariye nde nta wagutumye niwe wenyine kubera yuko uziko Dubois yamubwiraga ati wowe ibintu byanyu za politike yo mu Bufaransa ibyo bintu muvuga na abanyafurika bake na bake mushaka ko binjizwa mu bakire b'Abafaransa abandi bose birabura basigaye bagasigara ari batereriyo ni ikintu byari bikaze ku buryo rwose koko wabonaga yuko bigaragara yuko abantu bo mu Bufaransa n'abantu bo muri za koloni z'Abongereza cyangwa z'Abanyamerika ubona ntaho bari bahuriye bivuga ko nyine Blaise Diagne yari afite ubutumwa bukomeye kuko nagira ngo nibutse ko uzi ko muri 18 niwe bari bagize komiseri wo kujya kureba nyine muri ya guverinoma wavuze ya Clemenceau niwe yari komiseri generali wari ushinzwe kujya kureba abirabura kuza kurwana mu ntambara na n'Abadage muzi ajyayo rwose yazanye abantu barenze ibihumbi hafi 80 urumva expedition ko zingana n'ibintu bikomeye cyane bababwira ko nyine nibaza kurwandira Ubufaransa bazabaha imidari bazabambika neza bazaba hano no kuba abanyagihugu uretse ko atari ko byanagenze yari umuntu rero rwose bigaragara yuko ni nuko yashoboye yenda gutuma Dubois cyangwa Dubois yinjira muri iyo aza kuri iyo muri ya kongere muri 19 ishobora kuba kuko ikiza cyawe koko cyari uko ubwo hari niyo nama ishinzwe amahoro yo kwigabanya koroni z'Ubudage bari bahafite uruvugiro nibyo ariko yari afite misiyo yuko bari bamuzi Dubois cyangwa se na mama Kosgove ku bakera Abafaransa babonaga ko abo bantu bo rwose barimo kugenda bashaka nubwo muri izo nama batavuze ngo barashaka ukwigenga ntabwo byavuzwe ibyo ngibyo ariko mouvement panafricain yabonaga nabi kuko abafaransa bo babonagamo politiki yabo ya assimilation kwa kundi kugira ngo tuzabagira abafaransa yari umuntu rero rwose ugenda muri iyo nzira yewe kugezana n'ubu abantu bose bagiye begerana n'abafaransa mu gukorana nabo bagiye babuza inzira zatumye abirabura bigenga rwose urakoze naho kandi nagira ngo nongereho
urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana nagira ngo Blaise ugane ku mwanzuro rwose igihe cyaturangiranye
tuzabibona ko iyo myitwarire ya Diane ari nayo yakomeje kuranga nyine abanyasenegale ko ari nabo bakoresheje nyine mu kudobya oyiwa mu gushinga oyiwa kubitagenze nk'uko byifuzwaga bitewe nyine nabo bantu bo muri Senegal nabo muri za Cote d'Ivoire muri za Gabon Cameroun etc. Na mukanye nyine nashaka kuva akajambo gato ya kuri Mortenol uyu Mortenol yari umwenjeniyeri yari umwirabura wavukiye muri Antilles yari enjeniyeri ririya shuri rya gisirikare Saint-Cyr rya hano mu Faransa niwe wari ushinzwe défense aérienne ya Paris mu ntambara y'isi yose. Urumva kugira ngo umwirabura abe ashinzwe défense aérienne ya y'umujyi wose wa Paris mu ntambara y'isi yose. Nyamara ibyo bintu nta hantu wabisanga mu bitabo by'amateka y'Ubufaransa cyangwa babyigisha abana. Ubwo rero mu kurangiza kuri iyi kongere yo muri 2021, ubwo nuko ku butaha tuzareba kongere yabaye muri 2023, mu kurangiza rero icyo navuga nuko mbese iyi myitwarire ya Diane yatumye ashwana na Dubois byatumye mbese aya manama hazamo ikibazo acumbagira ku buryo niriya kongere yo muri 2023 yahatswe kuburizwamo kuko nta guhangana kwa Dubois na Diane ntabwo byarangiriye i Bruxelles ni Paris byarakomeje a distance naho Dubois amariye kugenda gutaha muri Amerika ku buryo Diane hari ukuntu yari afite une série y'ibiganiro yari yaratumiwemo muri Amerika ibiganiro mbwirwa ruhame yagombaga kujya gutanga hirya no hino muri Amerika ariko Dubois yabyiyopojejeho yakoze ku buryo uyu Diane ataza kubitanga noneho ubwo nawe Diane kugira ngo yihore nawe yakoze ku buryo kongere zindi zari ziteganyijwe kuzabera i Paris nkingi yo muri 2023 nazo zitabera i Paris nawe yatangiye kwandika mu binyamakuru avuga ko ari umuyoboke wa Marcus n'ibiki bituma za kongere zagomba kubera i Paris cyane cyane yo muri 2023 zimurirwa i Londres ni Lisbon muri Portugal ubwo ngubwo nibyo tuzareba mu kiganiro gikurikiyeho mbaye mbashimiye nsojereje ahangaha murakoze
nagira ngo rero mbashimire ku kiganiro cyiza mukoze kandi nshimire n'abaduteze amatwi mbifuriza n'umwaka mushya muhire.